Mamu go, mamu mia ya, mama finu ya ya. Alaru ashiri na ya my country.
Extra pro.
Alaru ashiri na ya my country. Alakao kaua, barika de salau. Watobi ya, alubanika mua na ya. $20.
Extra pro.